ayemwe manje mukoneka ukhumudwa mwana wanu washaka chimodziro ndakoneka kuti ndiwathanzi kumanso sangalala ndeniyo ndijani sochomwe mukufuna
ndiudera nkawatsogololadi ndimafuna iyeyo azizochita bwino kusukuma koma kuto ndikuti ndizipe ndalama
komatu munthu angogwiritsa ntchito zinthu zomwe mungakwanitse ukhozati kumangoswera naye mwanayo pafupi pafupi imene uti ndimphatso yokhayo yapamwamba imene ungamphatse
koma zoona kunenazi joana ine ndikuwuza zoti ndizipe ndalama zokwanira koma basi iwe kundiwuza zosewera ni mwana
iwe malita ndiposewera naye tupomwe mwanayo angadziwe zinthu zatsopano sukuyenera ti kukhala ndizosewerisa zapamwamba ayi chilichonse tiwe utha kutisandisa kukhala chosewereza daima ndikuonetsa tadala ukufuna kuyathandiza mama kuchapa zova eh? Yeah. Tiye titenge malaya abambo ako ndiliye mbeseni yeah. Wakoza tadala umadziwa mtundu wa malaya abambo ako eya ndi blue waona pakupanga kuchapa zovala kukhala masewezi tadala tu waziwa mitundu ya zinthu
tete pakuonekanso pakuti wazikuonda zimenezi
inde usewelatu kumawapangisa nawo kukhala osangalala odzikhulupirira komanso zimawathandizira kufudzira zinthu
ngati nkhani yake limeneyi lizisewera ndi dada tsiku linali lonse.